The baddest generation.
And this the legend for that.
Cover, cover. Yes. Cover, cover.
Wesa la kechi dongo zi siba yanga. Kuba sete za valezi za wawala. Chibali mumatala chalalala. Kunywa kukuba ndonga bebe jagala.
Na eva ngambo kugenda kumbage tanyumye. Mopira woya somye tugende tulye. Bamu banywa lika walala ice cream. Bobuli omune chimu marire nakuye.
Ama mweba chali bulio motababwa. Liyo bulio chali kuba kuba. Mbake wabataba chali. Nzisiva mochikali selekta ye pwali. Kuba kuba.
Pate kalicha kalicha. Pate kalicha kalicha.
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 Oh yeah, boss. Live and direct, my girl. Girl, your love is so sweet like Dora. One hit up is a buffalo border. Chemo baby the honey sa suna boda. Usobolo kumfuna woya gorilla. Mobi denguli nani nani stamina. Tell your body sweet you get like me manina. Get like killer with the bitch a mamina.
Yes, body kalicha anti masanyo goka goka. Amazina tuzina wetuka wetuka. Obo talobe de call ya chuka chuka. No wakabina na yena chuka chuka. Eno tukuwa nobody say eh 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 eh. Eno tuzina nobody ngwengwe eh eh. Eno tuchapa nobody ngengenge eh eh. Wamajikowe nobody to bebe.
Pate kalicha kalicha. Pate kalicha kalicha.
Kuba kuba.
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 Hey 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 hey. Zirin zirin zirin. Hey 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 hey. Zirin zirin zirin. Inna the dancehall thing, I make a madman. What you wanna lie? What please and them a run. Wame ona tume waza moto kuwa ban. Hey, bitu kite ukutan. Alright. Oh, what a combination. We run the world, this Monday nation. We a dance and a drink like a medication. Hey, this is a dedication.
Oh yeah, boss.
Follow me, go let it out to the party. Mata for my body, come dance with your mommy.
Follow me, te wabadi beti. Boye yaka chupangamba wakue kureti.
Pate kalicha kalicha. Pate kalicha kalicha.
Kuba kuba.
Pate kalicha kalicha. Pate kalicha kalicha.
Kuba kuba.
Pate kalicha kalicha. Pate kalicha kalicha.
Kuba kuba.
Pate kalicha kalicha. Pate kalicha kalicha.
Kuba kuba.